Wawa tola amapiko kundiza mfana
Mandu baya ngibuza Wawa tola amapiko kundiza mfana Awa awa semnambi People keep on asking Where did you get the wings to fly abroad You boys from Nambi
I will never
forget that day. It was in Joburg in 1985 when I met Paul Simon. It did not take long, long time. Then I saw myself having wings to fly.
It was a wonderful day,
amazing day. Marvelous day.
Baby!
Nice, nice baby.
Baby!
Nice baby.
It was a wonderful day.
Wonderful day. Amazing day.
Amazing day.
Marvelous day.
Baby!
Nice, nice baby.
Baby!
Nice baby.
It was a wonderful day.
Wonderful day.
Amazing day.
Amazing day. Marvelous day.
Baby!
Nice, nice baby.
Baby!
Nice baby.
I love you, baby. I love you.
I love you, baby. I love you.
I love you, baby.
I love you, baby. I love you.
I love you.
I love you, baby. I love you.
I love you, baby.
I love you, baby. I love you.
I love you.
I love you, baby. I love you.
I love you, baby.
I love you, baby. I love.
I love you.
I love you, baby. I love you.
I love you, baby.
I love you, baby. I love you.
I love you.
I love you, baby. I love you.
The way you smile.
I love you, baby. I love you.
The way you wear.
I love you, baby. I love you.
The way you walk.
I love you, baby. I love you.
I love you.
I love you, baby. I love you.
I love you so much.
I love
when
you, baby. I love
when you wake up, you go tell.
I love you, baby. I love you.
I love you.
I love you, baby. I love you.
I love you.
I love you, baby. I love you.
Yatanda
ntombi. Yatanda ntombi. Yatanda.
Yatanda.
Yatanda ntombi. Yatanda.
Yatanda.
Yatanda ntombi. Yatanda.
Yatanda kakhulu
mawuhle. Yatanda ntombi. Yatanda.
Yatanda kakhulu mawuhle.
Yatanda ntombi.
Yatanda.
Yatanda ntombi. Yatanda.
Yatanda
ntombi
ngiyakuthanda
Yatanda ntombi ngiyakuthanda
Zula 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 Zule zenkalweni mama
Zula zula
mama
Zula zula
mama
Zule zenkalweni
mama Ongazula mama Ongazula njalo baba lo mama
Zule zenkalweni
mama Ongibonga njalo
Zula zula
wena baba
Zula zula Zule
zenkalweni mama Baba wami
Zula zula
ayihlabeleli ngoku
Zula zula Zule zintabeni
Eti nawe dadu ya zizi Umta nako Kami dadu ya zizi
Kame zintabeni mama
Oh hey mama
Yakala
hey mama.
Yakala
hey mama.
Kale zintabeni
mama Yakala njalo
Yakala
Oh mama bu
Yakala Kale zintabeni mama
We mama
Yakala Yakala Kale zintabeni
mama Onu mama wami waehlabele ngoma
Zula zula,
ebo.
Zula zintabeni
mama. Etimbo muga wabe.
Zula zula,
uhamba.
Zula zula,
uilanda.
Zula zintabeni mama.
Ngababe mnyama.
Zula zula,
uilanda.
Zula zula, zula zintabeni mama.
Otimbo muga wabe.
Zula zula,
uilanda.
Zula zula, zula zintabeni mama. Yakala
hle zintabeni
yakala
imama
kale zintabeni mama
ngikhiphe ekhaya
yakala
ngilahle zintabeni
kale zintabeni
ngiyavuma njalo abantu
yakala
imama
kale zintabeni
wabantu bakithi ngibabonile zintabeni
ngishwele
somama
kale zintabeni
osithathele isinozi
zula 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 Zule zintabeni mama
we mama
Zula 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 Sulezi Tabenima.